Ambalma Anula Mometureka bo Vio Soba Kono Washington DC Studio Sisla Anga bi Jemukan Okumaba Ofamba Bina Kalike Niger Jamanaga Fanga Dafri Munimbulo Darai. Amina Kuma Hakli Jagabo Oninja Timineke o Fanga Dafri Ninka Kafara Dunia Dunge Ulu Hakilina Jume ni Fanga Dafri na Niger Jamana Kono. Amina kuma fana fanwarala Wagner o sarala jekulu o nyemo minyira Rusilani farafina jamana uka nyongoyela wa hakli nao Niger fanga d'Afrika. Ambese yika kuma fana aywa Rusini farafina jamana nyemo uka nyongoyela o kerefe Kapitaine Ibrahim Traore aleni Colonel Assimi Gweta uluye nyongoyeke. Ambe kuma fana Rusila la jereka kasoro kana kuma bi muso uka keneka ka kunche ni anga farikolo nyanaje kunafuni ka bob mako shaka traolo bo nule bina kaya anga kuma ba kunafuni kuma ba uka lasa uma bi aywa nyafo chogo mina anga bi kunafuni kuma bao dola belebele ye aywa Niger jamana fanga d'Afrique na irala kafo ko General Abdurrahman Tchiani nale Niger fanga bonda uluka lakana mauka kolosi baga nyamogo fanga tiene kofe alekera aywa miye jamana tiki suganile Mohamed Bazoum genga bo fanga na aywa bora bi jumadona jamana ka jabaranina kafo kalede aywa fanga tiki kuraye o jamana kono jua bamara la sigide nka bo nyame noye ambalmake Mahmoud Kaba Jakite aleba kunafuni wala wala ya angalame
atoko tumbi mauda dugu kono kile flaina to yere tunko afara jamana nyema suba kono fanga d'Afrique simfe nga bi General Abdurrahman Tchiani mbora jamana ka jamana yusula kala silike kumina uye Mohamed Bazoum ka fanga d'Afrique.
S'agissant de la question sécuritaire, j'aimerais d'emblée dire
Mie Jamanaka Lakanalikoye, Mbefeka Afonyene, Kleneala, Ko politiki mou de Katia Akula, Mimbe Chari politiki Maufe, Jamanakono, Anin Jamana Kokan. Okumanu Mbekede, Walasa Akake Jamanyana, Kofem Bekany, Kobashi Foshi Foshite. Nga, ambi minton lakanalikola Nigeriano. Sordasiu ani jamana don torolendo kosebe maloya la gochili ani duskasi doron lebe fagali djugu munu kera boso inates shinagodan anzuru bakora ani yoro dogero ulu bedebe ayrana tora mimbe jamana don kan dongodon
nous rappelle à suffisance de notre chair et de notre âme cette réalité au quotidien.
General Tchianinko jamana don torolendo bi griyaye asababuye kasoro ouati kelena.
Sur le plan économique et social, l'amélioration de l'État.
Minye soro ani jamana dunka hakekoye baradau kenya kalanko jamanaka nanfolo kenyeye barakelau yuruku yuruku kelelu niye numuta kalaje nimbediye gelaye bazunka fanga maseka ferefoy soro mununa.
Sont autant de défis face auxquels le gouvernement de Chi a montré ses limites.
Minye kokan jamana ou ani Niger de membaro ye CNSP tunye kangari gelenda. Ko mashikana isendo ninkoina. Nga, Abdurrahman Tchiani Nkobi, Niger na akakumakan ani akajoyero be walia, munumbe ani tememago beche. Ona ata uta, Europe utomba ye kangari gelenda soromadeina, koni ninkoima sigisenka unuka demen betige Niger la. Nyame dugukono ko ubasi gilendo, nabora kunungo, bazumka politikiton soba min jenina shifindo ufe. Nga wala saka fusigi ukola konoko ministri soye la sidi 7 dobla ko jamana dunka wulikato bejo kuna shini aninkunu nshufe jago ya susigi mi mbolotara kuvrufe anyaye otu nlakle nendo jamana dunbefe bakubala mau haklisi lendo nyame anindugubo ukono CNSP kani la sini nkofe Niger politiki ton ma ukambo folo abenafo bebe kono nila fona bora politiki sinaton korola opposition uminye yiramadu akako ula katoko kurata UPN, Union des Patriotes Nigériens. Olukuniye la Sidike, Koube CNSP ko wati bela jelena. Fangaka politiki ton ni ademembako kuni Shima Kambofolon, Bebe Jatimnela, Mahmoud Kaba Jakite, VOA Bambara Anyami, Niger.
Aywa, halisa Niger jamana fanga d'Afri o hukumu konana amina nyesi Fransi jamana kerenkerena Paris ka hakli jagabwa kerenan balmake chambal gimbayaray. Ale kuna funidi so gafe seven o nyamwe nabe wola ko la voix du Mali ka bo Paris balmake inula Yara, aiwa I boraka anga krofoka me anga jemukani konona na kada sanga dafri minkera Niger jamanaka nga air ka felaye jumeye ni kechukuka masugandile nunga murutilife
aiwa amseka mi famiala abseka ke Niger kat sanga dafri mbipa limana nga seka ten mina kamini mpanga yichiki wati gele adamado tunyerala anya yere kafo mami ntumgana pwe nwe isufie kafanga di aiwa bazuma atalenko kalafiru fe anya yere kafo uya yere kafo ko aiwa fanga dafri dokera omima sraso ayere sigilenko fanga dafri ngenia tara fukasi sinye sabama nuburai mwo mikisa kwele walibai gari presensa nwe yamana nyema lakanani unyemwa ya be aledebulu nwe general Abdurrahman Tchamie abe minjo daina kamini santan anifla erla kapoko fon konyanya ere nana uninyokonche kadaku uminka uwebe kuya kanuka abo joroina aboli jorana ude ula ni kwe mungu vina ni ngananganai ude ula ni kwe ere grende peye kanani fanga dafri yeshinekim ukumana miso kuwa trondi kunduwa ngele aura ukumbe yufana jamana kono mbibe ta lakana ta fangala inafwa dasi rama chuko mnani fukali bamu ngera aywa jatika wali keleli la jamana kono fuka tasi Niger ere keli aywa daka yoroye daka mbingone nama seka nyasura la nisirike nani peya una pelata Niger maseka nyasoro ya teke wali kuina ni mbela jili wali ya kadaki lau kwa jamana kuna ni kirene jamana kuna yulu be farafara nyongo weke ke sababu ye nye masoro ula jamana fe minge ya wa shifina kwa ukagulika jofe ani farafina sahili jamana werebe lahala ya mina mbele seka nani wale mimbi ato ambafo wosa ufanga dafri ana inafo bele ni nturudo inafo turu ya reko ni bulu wani nana nyeshi Niger maakulasa
nga era akilana efe aywa ni fanga chenu no fanga dafri bambali munu mbega ke kwa sana farafina gunka aywa osababu kuwe mune farafina kona
ni ya jate mna jesele kena ni wati ere buluda chukufe ani fanga mara chukufe yilema damado dipike tamini aywa politiki buna kunga kanyeshi jamana yore munga nyeta nuka marakui ni hata mna kami aywa gen mungyal flanamba na noe jine sankaranti nofi kami wati fuka tasi aywa finye fuloko bamu ula jine fantan nani bela jine teka nani yele mabawi sa mine sankatrovente disnu uwe conference general songi yelema uti buludara uyelema yelema munu mbi buluda jine nani aja temene sambisa kwa samuwa siye kura mbiwuli siye kura mbiwuli abi tanike kada jamana tiu sigibaw jamana marachuhu ani jamana yere jama chaya fe demo nubwa yule kwa demografi uhakina ani soro dhoya ani jine sileke nani yere jilea munu mbita abuna kunka wote bi yelema ubuluda yelema munu mbika jine sileke nani fantan nani bela jine fe a yelema ute frasina jamana utoko wote fanga nyongiri fanga fe ka aywa mara ere mina ka ndraki ka mine fangana nge farafina yu to ankele ka anga yere mahoro yon ta 1960 watu ankele la ka to 1990 watu nununa demokrasi nana noe ke yere ya fangaye o demokrasi yifana nana anfe fechugo mina fela mina ni hakina mina mgo ya jete mina kafo inafo awajibira ankani o benani soro dugo ya ani kelea ni fandaye ani yuruku nyonyani anga jemana ukona chere la bulungo nde nyeshira mamarake kujuku yuruku nyani ani sharia timebalia nu waleo nana ben dimse unga tilema dimse umunu njulika tili nuka kala nuni donike nuye kalange o nana ni kelea o kelea ubatu fangobe dafri kakonyoye katunyoye adike aywa yodo tabike kelea uwerewe na yodo kwenye frasina konta anana ni fanga dafri ukuwa ituni
olasa dambese kasigi ni fanga dafri uka nchukuju
awo awa mila nanga jatuna ni kolo hila dambese kasigi kata chuko mina ni fanga kera ni mdajidai kakeni klinai ka jamana mara ka jamana soro akato bela jilin dama ka kanye ala jamana gilea jamana nyema ukapo ka nyefo akatalike bela jilinka ka fereke temse nunga duchala ka sabo ke nima shifina ka uduchala be jamana kono nuluka chake balia nana boka chaya jamana kuna bina ni grene wayo soro mimeke fana soro ka tila inafu wakanga tila chumna ami benywanya kake minye grene minye ni falino uluka seka dabla kiri katika kitika kula ni hakili tura ni kudamato una marake raka nye kiri tika raka nye bara soro laka di shifina kama akachala fe mwobi fomelike kabe jamana maralika
aywa ini chola kosewe ni njarani kosewe nintu ya balumake chambal gumbayara ale kuna funi gafe seben unyamwado la voix du Mali kabo Francis Krenkrena Paris anga foli bay halisa Niger fanga dafri o hukumu konona na dunia dunge kwani u chama beka kofo kata dunia kele antombaka kata Francis jamanaka anifuka seginkana farafina guntle bien fan je kluno sera u lubo hakilina foka ni kofo hukumu konana vie abambara kuna fundila kayatu traore aleba okuna funi la kala anga lame
Dankari Sirao sera sharia sumba ukan kololo barika kabun kosebe Niger ani nazarala kili atomba chela bara sera ukan fokase na fuluku deme un sera u nyongriluma Joseph Borrell nazarala kili atomba inyo European ye moba ka la selula ne atlina ye ka foko president Mohamed Bazoum ka fangandra kilu ye Dankari belebele de ye kanyeshi beje fanga jose umayi ani farafina kili bian fanfela kili atomba seria u jamana kunti kuteke benyombulu nazarala kili atomba segina tukuni kaka deme mkuraya ka fara seria u tauka Ubebara munu na kake ni wale ya nunu kwenye usababula Yasa beje fanga lase gini mbese katili achuka mina Niger jabaraka Borelka fola Dunia kili atomba fene ye usra kile unde mine Ne uka banyu mankelu wale ya usosulu ye Niger jabaraka Uka kumala temelaka lase lula alamsaduna O wati kele nkondana Fransi fene ye adana tike kafoko ulite fanga dafrike lau Anu uka nye mwoba General Abdelrahman Chani lakodon Niger fanga tiguye Awako ulu bulu khalisa fanga be Mohamed Bazoum de bulu Wadede lakodon ilu kake Niger jamana kuntiki ni la seli nunkera bijuma konna na Fransi kokanko kutiki souka da seli semen dope bijuma kele ula femi Niger garde presidentiel nyema baye general Chani ale ayira jira ka ayira kufo ka ke conseil pour la sauvegarde de la patrie kunu minye dan karike president Mohamed Bazoum ka fangala nyemo yi ambe wati mine ko sesa Bazoum anaka demba ya ulumine ni be ku datru ubulu kabini araba temene na soma da felala Mali ani Burkina Faso takofe Niger kera sahel jamana sabana ni Fangan drakira yoro mununa kabine samba fla ani mwan watira
Aiwa metala rusi bunda na irala ka foko rusi jamana ka tondo mimbe aiwa Wagner no esarala jeklula oye chikan dotla fien strafe ko abe iko getre jeklu nyamgo no yegevni Prigozhinov o bora keneka Aya jira ko Niger jamana ka kokolen ye jamana ka kele doye ni walifaso marabaga do bulu vio abombara kuna fundila munu wadambele aleba nyafo ayana angalame
Initigila kama nuka kulube, dunia kurukara lakana kama ni abewele ko OUES. Ni Washington keleno kale, bafo, kenere barakela mumu banamilendo, Wagner tola, parafina, chamanche jamana la ni Republik Centrafricaine. Ye kumakando bla, ala musadon, mumu bisigialendo kafoko, Prigozhin, kwa ale kumakando. Alansro kumakane, abolendo, Prigozhin kumakanfe, AFP, ya ira kafoko, umasega 70 ya kafoko, odido tikitiki. Prigozhin, ni ale bora furubakeneka, bi uka murutili kuruni mkera ka kelegesara la ufe kanyesi risi jamana sardasu nyamogo ufe kalo temene ko walea mkera Niger ko utefusi Niger jamana ka wulika jo kanyesi fanga blen tinti baga uma nunu ya uyereka hakila udetako tinti uka kumaka imbe ufo ni kumaka ya irafene kafo ko fanga blen walea baga koro uwefuga farafina jamana ubla uka mankoro lala kuwa ube jatike wale mgo ani kujuku kela uwere ubla kataka uwere ula kuyasa lakana balia fanga bisega boya kuni dabora yasa ubisiku uka tonomada uka sika kia ni jamana nunuka ukama ku ube chide yileke uchama mbla kataka ani sardasu chama kube chide yileke chama mbla kataka ani sardasu uwere ukajla ini sabatilila niye kumakaye muntara walma abisikileno kada Wagner nyamuoka Prigozhinka kumakaye mba jiratuni kafo ko sardasu yirika chama ulubiseka ni jamana nununu kana bla lendo uwele maku lakana kwa uka jamana deun uwe sengen kono nala. Ni kumaga imeke wakati ni mna, wakati kile nal Niger sardasulaka omunu ye Mohamed Bazoum ka fanga dafri. Ye kangardake jumadon, kuni sardasu kena ma wulika jo fin fe tara kanyesin uka jamana ma uka kuna fundi 7 dola mun kalana jamana ka jabaranina CNSP ni oye munu ye fanga dafri uka kulu toyo ube Uweleka jamana deun ani dunia jamana uta seriala kafoku kololo jugu fenfe mana bo kena majeleke sardasu uka wulika jola kowa unodo kuma labana.
Aywa yiraka foko farafinatle mwenfu jamana nyemogo nwe sede au nyemogo kaka nyonsro Abuja karidon Niger jamana fangachieni kofe miye jamana tui sugandele beje fangasiratike la Mohamed Bazoum ka fangachien Nigeria jamana tigi o jamana yikiso mimbe sede au o nyanama ala o yofo jumadon Niger jamana ka fangachieni kofe miye saria sumba o politiki bajo ni farafina tile bianfan jamana kono jamana tigi Nigeria ta no ye Bola Tinubu bina mara nyamwa uka laje kren kren do boloda karido juye kalo otle bisabanana Abuja dugu kono Nigeria jamana tigi ka kumala sela dele akele ale ofo kuna funi di seven do kono
Sila meluko Allahu Akbar alai se Kere chenuko Mastaba matika duone Mori basimo Mangala alabasa guna Niko kongera Kale nodo la merike Sila meluko Allahu Akbar alai se Kere chenuko Mastaba matika duone Mori basimo Mangala alabasa guna Niko kongera Kale nodo la merike
Allahu Jamaru Allahu subhanahu ta'ala kaleka dili aramale arahim kangal le nyini dili dili ko ala yan digindo ala bas
Viwa Afrique ni Viwa Afrique una adama don la fiera kuna ponikola
Malikura obeste na Khalista ambesoro fien trukala kemeni flasan fe Bamako ana laminina Tominia radio parisien o fien trukala bi konanton onitomi segila ambesoro fana bololo strafe www.viewabambara.com walma fien strafe na nga Facebook page Viewa Bambara alsa abe Malikura de jomukanka ambesika na nga soba kononi watikranna. Aywa sisa ambeta Rusila jamanaka ni Rusila ani farafina jamana nyemo ulube la gerala Saint Petersburg kabni alamsadona via Bambara la sigide Mohamed Danyogo be anyonye la kalanye angalame
ni la yere bilibili mbesina Rusi ani farafina jamana uke Jean-François Marie Camara na li sanfe kalanso o karamodoye alebe ahakilata di
jemerom na sisa jamana bambumbe noye Etazini Fransi inisi de Chini samana ube la jere loke bafuma ko sumi nube kuka jamana kono ube farafina jamana ubule kukona nukwa sige akuma farafina jamana ufanabeta kwa akilati paske jemerom sisa ambara ukafuku jem na furo dugoro na furo jembe chama Afrika noye petrol ni sanu ni jamoyo wa Afrika kono na Afrika kuna ve gila kono noye gila la kana bala gila ani fana gila wa Afrika bolo fana ka dugu joro na furo nuna bo ka bara kasaka na faso ala no jamana ba nunu fana nukobe dugu joro na furo nuna ube na gila Afrika una nuku chuga mina nuna Afrika musika cheka ka bara ke ani fana ka la kana mofo anye inafo malini isiye o partenera misi la kana ya anaya yika foko debi anga transo nuko nana olu yu nyesi isi la rema wala sa isi la pso kuteme kele kumina una nika anga kele chau formi kusaka uon na fadu mfana waka ye dofar la anga kele dinyo uka fanga kana
nila kana ko ona keni la jere kuma do ikrenya la rusini maliche malini francais dun chela ton donendo folo la lakana ko la yala oko ona ke chugo di Jean François Marie Camara anka
ani francais tira bon ngombolo kle kle parce que ala yale di ani francais ga ko chama amena ngombolo ani ya ibaita foko francais maleni be francais ko abe na folo la do malikono ore ka cha ni malen be jamana ya kono jine kono anu bulu be ngombolo anu na sira bon ngombolo mais anu be sira bara ke strando we ka foko anga siri anga la je bara kolomi kolomi mbe am nyonche seven colonel mbe ko selon boy no fuma français kala ka nga coopération ngere dynamiser donc wuro bisaka kes
Boubacar Kanté na le koniye mari kuna fundila mun ko klumbe no ye Jérémie o nyama baye ali bulo wati sera farafina bela jelen jamana nyama o kana u che kata jamana kile nyama kata ulame
sume rusi afrique kina ye sume folay farafina ni e nandra jamana o che e sume france afrique b sume chine e afrique b sume en afrique b e sume afrique ni rusi frana na afrika donc ne bulo ni kan ke molo la ko la nga farafina jamana bolo san san nga jamana ko ko bela jeli la déplacer ka taka jamana ke lono e sikaskel kama wakati sera tesa farafina jamana nyemo ko ka akli soroti ka u dabla en fait ka do wulete do fana kana en fait fiya ka fo ko ante gribuye parce que ni ben ke gribuya di
bintu kulibali na le kon fana ko fondi lay ale kon bolo kenga nyala mali tema che fanga nyama noye colonel asmi goitay ale ka tali ni la jarena na ke sobiye ka mau hakla sigi mali ani risi chela o bolo ni ngoma
ani na ni bolo ave ke sababu ye ka insécurité mbé mali kono ko kele ave na ke sababu ye fene ka mali on hakli sigi ki ekonomi to ave na ke sababu ye ko we se ka développer ka jense to ko na
mohammed danyo ko viwa bomara tola ka bobu mako
halisa risila oni farafina jamana nyamoko ka nyoronyo hukumu kononana okerefela la iralaka foko Burkina Faso jamanatiki noe Captain Ibrahim Traore aleni Mali jamanatiki Colonel Assimi Goita uluye nyoronyo kerenkerena buloda yasaka kuma uka jamana fula uka jenyoronyo yaka viwa bambara la sigidenka bo wadugu kada Traore aleba alakalanya angalame
ka olukuto urusulaka unka jamana kan yoromina ubutalikera sika fomi labena kaboni faragwela kofole ni kama sachefe Vladimir Putin kasika baroke ni farafina jamana kuntiguye nambali wole ko forum Rusi Afrike Burkina Faso ka flante fanganyema Captain Ibrahim Traore aleni malika fanganyema Colonel Assimi Goita uluye sika foke kunu la musalon kuna folo jomjom mabo ni sika foni na na famiali munisake uye kuni jamana flanu no masacho siraka udala badenya tikadi nyoroma membi uluka jamana flauche anisuruda sinyo ndeme bara membe uluka flanke fangoche krenkreni yala ata jenkulu mara mfantuku keleka akina jikira kabri ni jamana kuntri flanu yifangata uka jamana kofole unkono ulu ya ajira kuni obifaka kunkorota soro bengani wale kelekono uka inka utikari nyogama ani kafinitiki kumbempe nchama mbla ulu ni nyogonche ami wele kukooperasyon militaire ukofe kanyesi ni forum Rusi Afrika nyereka Captain Ibrahim Traore ale ilaselike abonyo ongo nyefe
kamara president chef d'etat Africain. Nous sommes là pour
parler. Ambe ni yoro nina yasa kasika nyoko mbaru nyoronya kata anga jamana yere sini nyasiki kan kata femi munake dina yere ka horo nyaka ani an yere beka dambeka dina yere ni kono adanganite ku anga ndadu jamana were ka kura nasora ambeka aju konye kelenye neba yala ambefe anga fero be blasinka nimi seka anga tike dinyoma sabati anika anga sini nyasiki dakelenya Ibrahim Traore ka fotara Burkina Faso la kan koni uluye kele dadu nimi seka to uka uka yere ma oryata ani kasika oyere labla kabo jari kala kwa kasre wale ukono nchi kadai Traore kumakanye kabo wakadugu Burkina Faso
apprendre les armes face au
Ayo ambalma ni yekuna funi krenkren mimbina sisa kala sama mbayira ka foko Senegal jamana oka sinake ton nyamo noye Ousmane Sinko kale nomnena Osorara anga la sigiden fe vieux Afrique la sigiden ka bo Dakar nga funa funi jonjo madi kuminana amnena Ousmane Sonko tumyaka cheboya kofo yani aka nomne seria sofe nunyira la kake inafo jelaki munundaraka ko labanununa nitwe kuna foni jonjo mi sirama 600 sani watin konona aiwa sisa anga bi muso keneka viwa bambara kuna foni dila noe kayatu Traore aleni madame Touré Fatou konate ulubora barola ale jago kelae nana bado min tamashendo farafina jamana worola jago dinya kono krenkrena Amerika jamana ka Washington DC Maryland oni Virginia maraw kono nana aiwa anga jekula me mamindo ale bebo kuna kri angula me
Mbali mao halisa kwa bismilanga malikura musu uka keneka ambi jumaina anye lagini musu nga naba musu masabado li kumbe kwa bismila anga keneka nabe na nyongo mbaru atoko madamu Touré Fatou Konaté juladu wa nana lamiriki jamana kayano ni asan chama mbae abea abe debriye kutili ya bavulu kukunya bavulu sabila malikura musu uka kene alini musu masakene uliye ambe musu masawu la bismila minka ka uini nga kakuma duma Fatou anga fulibiye wa ibise ka doni fanyi Fatou ye joni
Na nde tole Madame Touré Fat Konate. Nara yang en 96 nara America. Ndini nke benda yandi. Anka dini nso. Ndi saba. Ini ke ala Ibrahim ala badenya ali kumuno anyuli fola munu bismillah. Nara mbara 28 tanke yambuto. Nya.
Tabarakallah.
Nyang nini na molu. Folo manta butu munu ndeni gine yeno ambe mokile ya. Anka sere la de sere si amantre ya. Sere doi ndili ya sere kunti 25 anye sere wala abi. Anye sere wala. Contribution ke kalawa. Contribution ke ka ke ya ni mariage fanakela andi asiste ka contribution ke ka di utima. Anye yang ulila.
Aiwa Fatou, iye musukunye ibe barake ibe fere fene ke yeje ko kala ngana bay bi fon fere mo uma
fere ke nye musokorbal ma demena nye bara wulila en di fere ke ndina fanun men mayra ko bolal mbarali ba lagine me ay bora labele soroni yende ka bunyay an kusam men be andini malama andi bembeke o fana ba dalu nda fere wuluma
anga kolosila mo mi mana sambanduruke ya ibori fasola kana agele atante godi awa ifse ka kumanyi ye gele ajuma ni soro ka jenati ko nala ya doni ka ameriki sirila gele ajuma mbala ifse ka la dilikan juma ndiji agele auka atuma sirika
nara wati meno sedeti mbendan ke mayande nke ture ledi president amed se ture korke dinde nke di frantrenani exil la anka ñom do ngambe kamari mais c'est le traité net traité barala nara tun ka den soro ter din namina la anke le traité barala mais ala ka ke arje fulinda akaset
bara chama chama ni awa ibe fe kam fo e ka jamana ki ñe moyi diaspora musu tola
diaspora musu tola andi prison dumbu ya fo Mamadi Dumbuya anda fo anda la equipe befo parce bara ali akan ale mol ma demena ale miskin ma fana ma demena anka kan kawli fo an fana meyan am miriale bendi kalu ma deme al fana ya ma deme am bawa anyi wuli fe parce que am ba fenin anyan na commerce ni menkera wuri batti mais anyan de bruela wuli la an fana ya yirana na kali bara lai bara meke to Mamadi Dumbuya nala equipe la anye do wule kelal nye ala wanye ka kesi ni kende yadi ka ande nu men sorni ya ul fanaywa ka yeye diale ale bara
aywa fatu ka fa ala me bro bela jeleni bi anga musu kana ka keneka anye madam Touré Fatou Konaté de bismillah ambora ka le de ka kuma ka una me bo bolla gine nga usigile be États-Unis
aywa sisa anga bi jumado farikolo nyana jeo kuna funi ka bob mako chaque Traoré wolo
Stade funda stade malende bamako digle karam ko croix stick nabe wule bakoye kuna fune dike bi juma do sok madayina juye kaloyin kene wani segi san ba fen wani saba akera stade jabala la sochi baba mako seku sek bako ka fola aya treno bla sebe mina no baka wati ko fo stade de le karamo yalla sankelendo wati wara be sika framin kan aka kontra kodo o sankele corona na stade malende baba ko kala nyinu fle championnat de coupe du mali ko jonjon ta ani kase yoro jankubu kafula ni stade malende baba ko bina mali jo fa o kenekan o nyongo da yere bina damine utikalo na tatle tani segi seku sek bako stade malende bamako digle karamoro
je signe un contrat d'une année renouvelable ani objectif mou ma kono c'est d'aller chercher le titre si possible le championnat coupe du mali ani kase ga ta ro jan coupe kafula
bako ya ira ko samba fan tani segi atun kera stade digle karamoro ye
Aniya, General Abdourahamane Tchiani, Niger, Jamana Fanga Bonda Gakolo, Sili Faganyemro, Ofanga Tchiani Kofé, miye jamana tini suganile Mohamed Bazoum gen obora jamana dabarani na juma don kake jamana fangatini kwa yu Farafina fangatye ni sababu ye mwye abseka furake chogo jume au kajabi au koni nimunu mba fe kudado anga ni stibiri don no jwe kalot le mwa nani amba fo demokan ayatlo suwa jwa Afrika amba fo keneka aywa kena fo kwa de aiwa ni mina dance ya anga bi jemukana anga fuliba la ben baba mali kono ani malikan jemukan la bena abal make chek ci rofe nege ci prefe juru tumbe cedric turner bulo ni jemukan la sarama nere momet fure ani ci okatu majola akambe watu rela ye ci bidona ti do we ci ay ci bidomi ka ser ko di balance ye pour la main de